is Reuven.
Kwa mama siku ose, 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 nifuna inu Yesu. Kwa mama siku ose, ose, yeah, ose, nifuna inu Yesu. Sada na masa uta moyo wanga, ufuna funa kuda ndio nonge. Kuma inu yawe, thank you, mumakala protecta wanga. Zanditae mundi sunge inu Yesu. Ukale linga olo Jesus. If you leave me I will die. Zanditae mundi sunge inu Yesu. Kuma masiku wose inendi kama kala. Mbuye mukale nane nifuna inu Yesu. Odi satana samandi wonela kukonda.
Ndilo yawe chuta wachitema wambula kunola kwazane sose ndimwe tata munga nile kanga chala neka ninga kwa niska nje adani yanga masiko pa alimbwe nisavange sabwino akuti mwe usende uti makai nikufuna inu yawe satana akufuna ndisamale amabwela ngati wanzali kuponya fundo zake kuti nendifome amafuna ndifoke ndipange zoipa kuliko sandilonde andiuse zochita kwake ndikuononga ni munthu woipa koma ndili ndi yawe aso wakupita
koma masiku onse ine ndikamakhala mbuye mu